the one on the beat. Hello, 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 uhali gani? Ninajaribu kupiga simu ilo patikani. Ama bado, 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 show, uhali gani? Ninajaribu kutumbo jumbi ilo sharo somi. Mboni nisha wona, usiri wako wandani. Nanikumu bila kosa, unanishusha tamani. Mboni nisha wona, baby, usiri wandani. Nanikumu bila kosa, mbona, unigurundi. Najua ni wengi wamesha ukua, stress ya penzi. Tatizo la moyo likishamua, kuwacha siwezi. Najua ni wengi wamesha ukua, stress ya penzi. Zala moyo likishamua kuwacha siwezi. Wengi wanauliza umenipa nini, mbona nisolela sikuwacha silani. Wengi wanauliza baby umenipa nini, ila kile nachoitisha. So let me be every day.
Kipi hiju mefanya pangu jaridhia, teke teke nitoe. Mitifiki chatunda na mavuno pia, usi mingoe. Ama, nifanya kinanda deka magita, nimbu msuri kuimbie. Alinda ringa ring. Nakupenda sana honey.
Kinakshi, pozi ya kisista du na lowa kidali. Yote sura kipozi usha uwavazi. Kile napo kuita queen unanijibu. You know, walisha nena but things about you. Kila napo kona rose wazi kwa wazazi. Nikufikisha yile mradi. Tule mboi bila ibrizi maradhi kiangazi. Kaza idili ya mavazi ya laini na shiny. Pebus kwenye shavu ni vaini. Mala vida vihaya pimi kwa mizani laisiani. Unazo za waridi daily. So nikisema this and that, na idia utukana uta speak by that. Baby, you got true love at every dollar. Aterine mama nyaginera. You got true love at every dollar. Lowa jasho, lowa soga ya kigoma.
When you want to leave that, umenipa nini, mbari kusulela sikuwasha silani.
Every day.